Kia ora e hoa mā, nau mai ki tēnei te pāhorangi o rima te kau o te pukapuka Māori Made Easy Tuarua. He wiki huri tā o tēnei, nō reira he momo whakamātoutou kua whakaritea hei mahi mā koutou. Yes, this is another revision week, so we have a little bit of a test for you. Basically, the thrust of this test is whether or not you understand the question and can provide the answer. So I'm going to ask you some questions in te reo Māori, see if you can answer them. Nōna hea I waitohu ai I te tiriti o Waitangi. Nōna hea I waitohu ai I te tiriti o Waitangi. Tuarua. Ko wai te ingoa o tētahi o ngā motu I te whanga o Waitemata. Ko wai te ingoa o tētahi o ngā motu I te whanga o Waitemata. Tuatoru. He pukapuka kei runga I te tēpū. E iwa ngā pukapuka pāngarau, e toru ngā pukapuka pūtaiao. Kotahi te pukapuka hākinikina. E hia katoa ngā pukapuka. He pukapuka kei runga I te tēpū. E iwa ngā pukapuka pāngarau, e toru ngā pukapuka pūtaiao, kotahi te pukapuka hākinikina. E hia katoa ngā pukapuka. Tuawhā, ko wai te ingoa o te taone matua o te motu. Ko wai te ingoa o te taone matua o te motu. Tuarima, nā wai I tito te ngari-ngari a te motu. E I hoa atua. Nā wai I tito te ngari-ngari a te motu. E I hoa atua. Tua ono. Nā wai taua ngari-ngari I whakamāori. Nā wai taua ngari-ngari I whakamāori. Tuawhetu, ko wai te ingoa Māori mō Auckland. Ko wai te ingoa Māori mō Auckland. Tuawaru. Ho mai te ingoa Māori mō te marama tuarima o te tau. Ho mai te ingoa Māori mō te marama tuarima o te tau. Timate ki te marama o Kohitātea. Tua iwa. Ko wai te ingoa o te rōpū e waiata ana I te waiata, poie. Ko wai te ingoa o te rōpū e waiata ana I te waiata, poie. Tekau. Whakaotia tēnei whakatau ki. Ko hene tītama koe, matawai ana. Whakaotia tēnei whakatau ki. Ko hene tītama koe, matawai ana. Tekau mātahi. Heaha te kupu Māori mō Thursday. Heaha te kupu Māori mō Thursday. Tekau mārua. Heaha te kupu Māori mō remote control. Heaha te kupu Māori mō remote control. Tekau mātoru. Ko te hea te whakapākehātanga tika mō heiaha māku. A. I don't care. E. Not for me, thank you. E. That's for me. Ko tehea te whakapākehatanga tika mō hei aha māku. A, I don't care. E, not for me, thank you. E, that's for me. Tekau mā whā. Whakapākehatia, tēnei kōrero. Kua pau, te puka heketua. Whakapākehatia, tēnei kōrero. Kua pau, te puka heketua. Kia kaha e hoama, ka hoatu ngā whakautu, kia koutou, a tērā wiki, i roto i te pāhorangi mo te wiki 51. But the main point is, whether or not you understood what the questions were asking you, not so much the answers, but did you understand what those questions were asking you? We'll discuss this in our pāhorangi next week, week 51.